Costages. Mpenzi we ni wa thamani kwangu baby, hasa nikikona tu uwaga mina cheka tu. Baby wene shida badu naniliwaza daily, tena badu nanikumbata we. Baby tumetulizana tulizana tu, hakuna rongorongo na mapepe tu. I love you for you, for you, for you. I love you for you, oh baby. Tumetulizana tulizana tu, hakuna rongorongo na mapepe tu. I love you for you, for you, for you. I love you for you, oh baby. Kukuchiti baby, kukuchiti baby. Heti niko broke, heti niko chiti, siwezi. Kukuchiti baby, kukuchiti baby. Heti niko broke, heti niko chiti, siwezi. Kukuchiti siwezi, baby. Heti niko broke, heti niko chiti, siwezi. Sana baby, na uzuri wako umepitiliza. Kwa umbo lako na subira yako inanipa bidii mama, ya kutafuta zaidi mama. On my eyes see you baby boo, baby I love you, wewe ni wa kwangu tu. On my eyes see you, oh my boo, baby I love you, wewe ni wa kwangu tu. I need you, I love you, mapenzi ya moto vikwazo tushavuka mama. Baby tumetulizana tulizana tu, hakuna rongorongo na mapepe tu. I love you for you, for you, for you. I love you for you, oh baby. Tumetulizana tulizana tu, hakuna rongorongo na mapepe tu. I love you for you, for you, for you. I love you for you, oh baby. Nanzaje kukuchiti baby, nanzaje kukuchiti baby, nanzaje. Heti niko broke, heti niko chiti, siwezi. Mimi naogopa sana mapenzi, kukuchiti baby siwezi. Heti niko broke, heti niko chiti, siwezi. Nanzaje kukuchiti siwezi, kukuchiti baby siwezi. Heti niko broke, heti niko chiti, siwezi.